maamulka gobolka Bakool iyo kan degmada Xudur iyo kulan lan ku hadlay amniga waliba iyo laga hadlayna saraakiil ciidamada shir gadiisan ee gobolka Bakool iyo wariyalka ka shaqeeya magaalada. Kulanka iyo daaranaya xaqiijoga nabadgelyada magaalada Xudur isla markaasina la ku saari awaamiir adag oo ka saabsan hoggaansamaha dowladnimada iyo la shaqeeyaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulanka iyo intiisa dareere waliba wariyalkii iyo laamo amniga iyo isdhaafsadeena sidii uu kuwada shaqeeyi lahaayeen amniga iyadoo waliba door iyo ku qaadayaan wariyalka nabadda. Kulanka kureed waliba warbaahintu ku warbiyay gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed isagoo ka baaqay in nabadgelyada la kuwada shaqeeyaa.
Weyba qayb galay shirkaas dad oo maanaha amniga ku hadlow runtii barnaamijyadaas way bal kala fuguray si amniga leen ku shaqeeyay fadhi run ahaantii hadallo badan ayaa la isdhaafsaday go'aan badan la hageeyay go'aamadii hay'adda oo ah in maanaha deegaankan nabadgelyada dadka deega nabadgelyada ka shaqeeya dhammaan hay'adaha amniga iyo mas-uuliyiinta dhammaantii maamulka gobolka degmo way la iska fugurday in barnaamijyadaas runtii dadkan ku go'naashe ka shaqeeyaan siisan la socotaan deegaamada yaantan walaayar oo maanaha khilaafaad ku jijari arrintii ay naftii miiska la saari way la iska fugurday arrintii ay khilaafaad inay soo bi dadkii waltabada ula hadla ee la fadheeda cabashadii waa gudbiisidan waan walaay maanaha halka ka jira lakul hadla arrintii naftii miiska godobada lagu hadlayaa ku madaayti insha Allah dadka deegaanka dadaladeen dad walaale u dadaladiyu dad shal maarmo me nibida dadka deega waynan ka baaqanay dhamaan dadka oo degmada Xudur ka nool dhamaantii way baan ka baaqanay ani amniga lagu wada shaqeeyay lagna min roon amni huma lagna maana walmin galaas dhabaatsa sore aan aragni boorbilan nabadgelyo huma hore aan aragni ma ka talayaana ani un maana aramayo amni huma un galna ma ka talayaana laga geeka cabashi weeda usu naftiisa nabadgelyo leen roon ani nabadgelyo leeyo la ku wadiyo fayle una taariga leena taariikh uu leena ogdiin dhabaato badan deemadaha nabadgelyo huma aan markii ogdiin ani waxa la waxyaalihii ay tore un dhabaatan ka marnay ee warlamada inu deegaanka maana una gelinan falaan un way badiyaarana ka maamulahan ka gudoon ahaan degmada Xudur maadaama aan hadda roog way badiyaarana dhamaan deegaamadan amni gooniyan ka shaqeeyay lanki wal gudood tirsadaw ana shakhsi oo tirsadoy deegaanku tirsadoy anaan la hadlay anaan la fadhiiday oo go'an.